da 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 da. Mutande kwa nakulabanga omunda tali na mulamwa ero kukwagala nafuba nnyo kuba nalinanga n'omulala nalina Aisha nga nnimba kulwange walibeerawo okugumya nga n'ebiroto byange byendota mulaba bwatetenkanya okunyiga naye gye byaggwera endagako nanangirawo esirina mulamwa amaziga gampitamu nga manji n'enjulirira okufa tulo ne tumulako ekizikiza n'ekibunewaka naye mama ebyo wabigumira ebizibu bwe byajanga bwe gwe nanyomanga laba bwe wangumya ekyokubanga kyakuba kiriba 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 mazima nga kyakuba kiriba 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 ekyokubanga kyakuba kiriba 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 ebyaddala nga kyakuba kiriba 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 ekyokubanga kyakuba kiriba 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 mazima nga kyakuba kiriba 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 ekyokubanga kyakuba kiriba 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 ebyaddala nga kyakuba kiriba kiriba kiriba.